siri waya. Nipe tena.
Napema mtoto wa nyumba ile, nyumba ile, nyumba ile. 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 Makario ya kishina najiona kamariza. Na nywele za kuwazima najiona kamariza. Na mekapu za kungaunga najiona kamaliza. Mwenzenu insta ana 10k anajiona kamaliza. Kisa kimbabu kinamuonga anajiona kamaliza. Eti kisa kasoma Ulaya anajiona kamaliza. Mwenzenu pesa kidogo anajiona kamaliza. Mama limemweka ndani anajiona kamaliza. Eti kisa na simu mpya anajiona kamaliza. Iye kutwa yupo tungi anajiona kamaliza. Tena anajisifu kitanyana wakimbiza. Eti kisa na danga jipya anajiona kamaliza. Nasema mtoto wa nyumba ile, nyumba ile, nyumba ile. 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 Watoto wa banda zuu na kunasia. Kitengo hapa, amili mkuu jeshi, konde boy. Imama mpeni mbeleko, amlele mwanawe. Nasema mama mpeni mbeleko amlele mwanawe. Mama mpeni mbeleko amlele mwanawe.
Mama 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 nipe tena.
Nige kito piga magoma tuarushe masela.
Alo we, alo tena.
Mwanangu tito piga magoma tuarushe majita.
Umu umu nipe tena.
Afanya kama unasusa. We unasusa, twende chini unagusa. We unagusa, fanya kama unasusa. We unasusa, paka chini unagusa. We unagusa. Eti kisa yendo kijumbe anajiona kamaliza. Dada yanuka chumiwa anajiona kamaliza. Eti kisa we sungu sungu unajiona umemaliza. Eti kisa baba yake kiongozi anajiona kamaliza. Squeeze na panda ndege anajiona kamaliza. Zikisha mtoka hamu anajiona kamaliza. Tito utasema anifahamu anajiona kamaliza. Eti kisa menizalia anajiona kamaliza. Na mwaneno mepata kazi anajiona kamaliza. Squeeze maskani atokei anajiona kamaliza. Na hata simu zangu apokei anajiona kamaliza.
Basi tena alo we, alo tena nipe tena. Basi tena oi baba. Twende we mama, we dada, we mama, we dada, we mama nipe kidogo, we mama kidogo, we nipe kidogo, jamani kidogo, basi we mchele wangu mekula, tama wangu mekula, ai, mama, nipe kidogo nchangamshe damu, nipe kidogo nchangamshe, we tam tam, we tam kama tam, we mama tam tam, we tam kama tam, we mama tam tam. Wetam kama tam, basi tena nipe tena kama ulivo nipa jana. Unafo nipaga we mama na stiala. Mwana kutam tam, wetam kama tam. Tena umemona chula, chula mtu mzima. Umemona chula, chula mtu mzima. We nipe za utuzima, utuzima. We mama za utuzima, utuzima. We nipe za utuzima, utuzima. We mama za utuzima, utuzima. Basi nipe za mchanganyo. Wenchanganyo, haya mama za mchanganyo. Wenchanganyo, basi nipe za mchanganyo. Za mchanganyo, we mama we za mchanganyo. Za mchanganyo, basi tena alo we. Alo tena, atari, 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 atari. Lakini salama, nakubaliana na we producer Kenny. Msa Nalimie huyo DJ Kito wanangu wakoneke Nzuri